Akkamoltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Ambaf Kaadu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Dhaabbanni dhuunfaa aartii Oromoo guddisuu irratti hojjechaa jiru Vision Entertainment sirbootan wallistoota Oromoo nama biraan ga'uudhaa fi qoodanne gumaachaa jiru irratti Tigisti Gammee hundeessaa fi hoogganaa dhaabichaa kan ta'e Birraa Gammadii waliin marii taasiftee jirti. Qophii keenya har'aa isaan jalqabna.
Entertainment dhaabbanni kiliipiiwwan muuziqaa Oromoo qindeessuu fi dhiyeessu waggoota lamaan darban kana keessa hojiiwwan karaa yuutuubii daawwattoota biraan gahuun beekamtii guddaa argateera. Lakkoofsi namoota kiliipiiwwan fuula yuutuubii viizyinii irratti ilaalan daawwatanii miliyoonan. 17 darbe irra immoo dhaabbanni Bashaattuu Tolmaariyaam Maltaayi Miidiyaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan an qopheesse sirna badhaasaa hojiiwwan aartii Odaa Award Marsaa Shanaffaa irratti Studio filatamaa ta'uudhaan mo'ateera Vision Entertainment. Hundeessaa dhaabbatichaa Birraa Gammadii keessummaa qophii lamataarraati. Dura birraan badhaasa dhiyeenya kana artistoonni ogeessonni isaa wajjin hojjetanii fi istuudiyoon isaa moo'e nutti hima.
Wantoota Vision irra jiran keessaa tokko sirba darbee ilaallaa jedhu Best Single ka jedhu sirbicha sanii viidiyoo isaa daayirekti ka godhe amansiisaadha. Ka produce godhe immoo Vision Entertainmentiidha. Sirba darbee ilaalladhaan Andu'aalam Tijjifatee akka kaampaaniitti immoo Vision. Lammaffaa immoo Best Clip of the Year sagalii sirba jedhamu wantoota kiliipii san keessatti hirmaatan hunda pirodaakshinii irraa jalqabee maateriyaalii irraa jalqabee waan kiliipii sun barbaachisu hunda ka hojjate Vision Studio jechaadha. Maateriyaaliin itti waraabame studio itti hojjetame everything. So Best Clip of the Year sirba leencoo sagaliitiin illee Viizyinii fi leencoo akkasumas tiimii waliin injifanneerra. Kasadaffaa immoo Best Video Studio studio bareedaa viidiyoo Oromoo bareedaa viidiyoo kwaalitii qabu hojjete jedhamee saniin badhaasa guddaa arganne. Akkuma beekamu bara kana keessa sirboota hedduu kwaalitii eeggatan kana as studioo Viizyiniitti oomishame jechaadha.
Vision Entertainment hundeessuu keetiin dura egaa waanti ittiin hawaasni si beeku hin jira. Bara 2015-16 naannoo san keessa yeroo Oromiyaa keessa mormiin cimaan turetti karaa miidiyaatiin mana hidhaarree turte yeroo tokko achii gara biyya Masrii dhaqxee achumaan gara United States dhufuu keetti anin beeku. Egaa hojii hoggansa hojjettu yeroo ilaalan gara siyaasaa gara hoggansummaa siyaasaas deeminna waan jedhu namoonni yaadan turan.
Yaada bareedaa kaffee aartiin illee paartii qabsoo keessaa tokko. Haa ta'u garuu ani immoo akka waan san jijjiiru kana godhe keessattuu karaa politikaa xiinxaluu ta'ee mormii waa'ee siyaasaa haasa'u irratti uummanni keenya nama hedduu qaba. Garuu aartii irratti bakka duwwatuu nan mul'ate jechaadha. Yoo namni hundinuu fookasiin isaa politikaa qofa irratti akka hawaasaatti illee itti fufiinsa waan dhabduufi namoonni kanarratti illee hojjetaa waan jiruufi anaaf immoo aartiin. Keessattuu qabsoo qofallee ta'ee hawaasa tokko dammaqsuu keessatti wanti aartii ol paawerfuulii ta'e waan natti hin mul'annee fi mee kanarratti illee osoo hojjennee ilaallee bakkee banaa furee jechaadha. Artiistiin Oromoo nama dhiifansii qopheessuu hin jiru, istuudiyoo hin qabanii, viidiyoo pirodaakshiniin hin jiru, viidiyoo hojjetanii dhaqanii kaampaanii gara nuufeera jedhanii mallaqa ofiitiin hojjetaa kadhataa turanii. So kana kana yoo ilaallu. Waan kan akka murteessuu na dirqisiise. Kabiraalee yeroo Jimmaa Yuunivarsiitii turellee aartii kilabii keessa ture warra akka Yoosaan Geetaawoo waliin aartii kilabii keessa ture Gadaa Hamdaafaa waliin even amma Oromsiis sirba darbee ilaallaa fi walooma nama barreessa waliin Yuunivarsiitii Jimmaa keessa waliin ture. Gaaf sanillee an dhiyeenya aartii qabu baay'ee cimaa waan turee fi garanatti akka dhufu na dirqamsiise jechaadha.
Vision Entertainment hojii qulqullina qabu dhiyeessuudhaan jaalatamummaa guddaa horatus jedha Birraan. Gama dinagdeetiin garuu ammallee galiin artistoonni ogeessonni hedduun akkasumas kaampaaniin qindeessu hojiiwwan kanarraa argatu dadhabbii isaaniitiin waan wal hin ginnee jedha.
Aartiin Oromoo abbaan qabu kiliippii agammaa Viizyiniin hojjetame 70-60 ol dhaabbanni tokkichi kan ispoonsara godhee beeku hin jiru jechaadha. wana baye nama gadi clipping gabu yo worri bira yo jetan intro retail marati company afurisha ni ol video sami re hirmati sponsor bodu argina hagama artisti nubra sirbo jeteti bai tibase de bisai chira chirfi argati ju isani liya kuma da batu maki na kana wali kunna jiru wali finne wan barinda ummata biran gaurati hirmana gudda ga bodame kabramo online kana rati sirbi ba elalama ataw garo percenti di bagesa surbata ma or jata ma wal audience ke na ethiopia da ethiopia mo arti injiru so youtube mo namo ni hedun ka ubatan malra ka fara jiru basis rc rati percenti janta ma prate percenti janta ma sikap kala so wana chira gadi sura percenti so do ma o youtube ka generalist ibo to ko san kabramo artisti brale wore adunya online in edo marketing yiti male artisti sila karani tiri ti fayiram kara hedu wore company gara gara kaman collaborate kudani so li mojjatani yole kudani le fayidaman nulle buji ba ya ka fi barbani o jachu bi e bo arga ne cha
Kabratin TV One Music A Vision Entertainment Kara Media Hawasuma YouTube Team Yesu Akka Sirba Umoti Ricardi Baye Chafsir Fakenya Ji Aku Atoko Dura Anga Iga Misirvi Artist Andualem Gosa Derbe Lala Jeru Amma Mati Ho Miliona Sagal Tukasa De Lala Mer Bullo Hokanis Sadi Opsa Klippin Artist Yosan Geta On Yero Miliona Sadi Tukasa De Halmo al-fakkaatun klippi filatama barakanaata u dhannu oda awwaard shanaffaarratti anbadhaafame sirbi artist Leenco Gammachuu ji'a jaha keessatti yeroo miliyoona sadi tuqaashan laallameera. Vision Entertainment artistoota hedduu biraa gaafii wajjin hojjenna jedhu dhihaacha fi jiraachuu al ibsu hundeessaan dhaabbatichaa humna amma dhaabbatichi qabuun garuu hunda yeroo tokkotti hojjechuudha rakkinni jiraachuu dubbata.
Yoo xiqqaate lama sirbi audiyoo dhibba sadii wantu na bira jira. Aka kampani ke nari jechan numo abata kana yero hujjeno like video to bata ma sponsor ana hujjene mu ufi hujjende ne cha ijolem bay na ma nama hiddu kana hujje tu bi structure na kana tini baka gagara gara ijara mi kunsu bar bajis no amma akuma nama dum fari wonti kunu daga me ke se ne hujjata ra gama kami nu gargar su kulli haga ma wani godam ne fi ijolle kana mara ke su me su nan ne even studio ma baka tojo tu yuma na renti bote sagale ti ke zinjeda location mai tsiran comfort ta dai wajen tuto kun ga garu vision entertainment din mun dai cinema le wanti mun ne tsiri da kawa sa an ta yi wani duk rakin da tille wani jabe sa no amma kuma jinjar vision karo da kuma vision tv vision movies vision lounge even tille concert ku guda ko pesu karo da kuma garu wanto ta kana mara godu himo hirman na fi ubannan hawa sa ga mun dan jibo ba dai murte sa wani ta yi ijolle mo channeli gara gara ready mani sirba babbare da kisan no one tabban ni songo in gona because sani izan jole ne dun ya ga mawan bila tani bi ya on warga chu dabu information ne dabu yo on warga chu kada nimo adre office in kenan ni go tawri bu bajira in finne aso spira shankar fundura studio ke ne bole ni kai ni jira ko de fanno ke namo website ke ne rasin ni ga chu danda ka da tin warga chu danda
hundisan abata vision entertainment bi raga madin akasistae mulla ta qabna ofin dangi sinuje
garu rafu ka tayo as a company uppati jolle ne tu office tiyu wari uppata na tola ka jigen no jolle birin si bugura ne bi yala ri garu artisti to ka kanyo fas ki uppatu dollar million an ke ta haga makka wanti sun power ka wan be kanip de jar so kanarati karabu ati ni bo an gudani wan umma toromo mata wal kabachi so je tu fi wan quality wal je tu ra kan darbe gam artisti tin le tay gam ta bada genati ni Successing good damage you. I'm also in my road to one day. Nothing, Umato Gari Botoko Ijara, structure a bowling, compete Gorara, actually Hawas Nikena, Kesa Tuli Martigan, Artigian Generation Tikajut. Tanota you, Karati T shape to go to Kara Artimale Karabra and Jubita. Silakan Hayon Nifi, a booting Arena Namoni Chimadan, Gamundan, Dubaratani, Hawas Niu Garma De Mukabu. Asirati irrahin madani wali wajen tuka kabani wanti kun duba ranjo vision entertainment dina malama turan goda ana gamme a cira ni mo dole production wajen tu dole production ni ka fu wajen tu wan ka fanta design survive wali daily asirra ka bi qami wan kana rahir ma sai wan kana bi garar wani jirne fi bu ana daga maru din jirne ta kan ma tv
kin ratana rakan man tura mera Torban Matadrebra, Opera Film Stevena, and it is given me.
Kan nagge fachajir tanu Washington DC ra sambata fi dilbata satellite dane kan tamsa u sagale America saganta van romoti sambata den gedda godina shawa baha magala bulbula ke satti yemmu e bimilishota rawata ture bombi darbatame jiratto ta giddutti doyeni mucawa ga kuda lama dabalate lubbunna mota afuri darber David Galmo imma kana irratti gabasa balla kopesera itane diata
Abu Muhammad Bariso Bulcha Anadami Jiddo Kombulchati Sambata Darbe Sirna Ebba Milisha Magala Bulbula Rati Thaye Umame Boda Tarkampi Furatame Ejidan Akasiti Ipsan
Eka Nama Kore Tid Amne Gamni Nagen Yajis Amni Ziyaga Tis Kore Nama Te Chakuma Dawasam Dalam Kunnameni Ibdo Namati Kore Amne Korendo Mugi Fama Jara Shakama Hangana Masadini Amne Jira Shakir Al Ammo Defano Dada Sambne Amne Barbanus Jira Isi gabatun ma da mu ka makana ne dan je sura fa ma fara gada wa da bu wante ko da tama jira ummi kunum na badin fi umma sabda ido bar su da imana da rasti ka man ganya da buru su da rabatan yawo dikaji ka tura ko ni ba ne ko ulfa da isa fi fala ka u da ko da amne hala da dan ba ne ka man da dan da hala idan da ma ji ko da ba jira amma fa da jira kana
Chakam dota nama meka kanto anu jela ule gayo na wanti kupa kabdan.
Angga yona kina masaji.
Taeka na bodas ama magalam bulbula na gata wimani unotina na genya wardo fimaru taisa jiru ujadan. Sambata darbe ture milishwa ni motu mangu yota di damaf lenji se kan ibala maultan magala gudu adami jiddo kumbulcha kantate bulbulat ebe fama katuran. Yerokana bombi darbe temijadamin lubu na madar bufi hedu nisani mumida muda kanga bafame. Dr. Gabauti Beso imafgafas magala bulbula kisaturu dubatu.
Tatin ture akka tisata eti anime di moji kiwi kani garasi male. Di moji ko tumure mati gafachu hogu garas dewe degu. Imma kana irabu udan dae. Tatin jero sabi kiture nanno saati torba folakka ratti. Milisha fi kamole lagenya lengi raturani ratti bombin darbatamu ragenne. Sakana uji wal kabate halu jirat daba fachu hisu. Egaru yero saiti baye rakisawan taif namuni midaman isbaye wan turanif isan hammata ito kufisa namuni gara hospital atige sudan de negide taatien kun oomilit taatien kun erka ebbi kamule nagenya kurwa watene mboda tikanta eda ummata fi kamule nagenya kam nishan kunnin saganta bashanna mayokan selbani Gamma cuci kalau tiisan istata jalan itu itu orang sih pun kan argame. Sebab orang sih kan hati namun ibai yang kami zaman itu susah lah. Kalau tahu sahijin alat si awak kami tu biasa akan itu kekan jadi hamamat informasi itu film itu harga kongen.
Dr. Gabaun segan tijar reti jeraton nekaturan warami daman kisah si daimani fi awan arguiman. Bombi terbata mejada mekanani si daima gana kurla mada balate namun ni afurdu ubu Muhammad Bariso bulcana nica BOF Ipsaniru.
Dari sarah wat ini mitan namu tarra katami mitan kimarif mitan katani sure. Sangkeza tulubun nama afuri dabre jira nami dofrid dofrid kiva lubun dabre nami sa diamu ang damani ala demani mani ala tulubun dabre sangkeza nami sa diminisha ada toko daima wogga ko dalam asal tau na na wosani yarat firmasi siruda lubun dabre nama afuri digalat si mitani lubu ti si kan kamas kan nak kabel nama hando sudami segali asal tau sudami sam mitama ala sudami nama afuri nama dia kurang muka lubun dabre je.
Ubu Muhammad taatena kasi bulbulat takka mudatayin beekna leymani, namoni soddomishan wali galan balani ragayi kana fantaw ibsan. Isan kisa namoni riddami saga liyana salpaar gachu, jaafan kisa sadi usptala batutti, sadika namo bala chamanoan ragayi fi magala awasa nannu sidama tergamu ifomsan. Taena kasi kudin shawaba kisa tiyo mudatu kuntorbetaka kisa ti salam matati, kamisa darbe salu makanan shawaba anafantale magala matahara ukasa gayona kama imbekam nijadamin ukafa meni lubu na mutisagali darbu wajir komunikasyoni anafantale VF Majora. Buza udebane ujita wajir komunikasyoni anafantale agayona namiya kakananto anujela ole hakenjo reme garu kamule nagenya motuma demicha kura chaka jiru ifomsan. Kaba sagali Amerika Fugal Mudoiz Adamara.
Agifatu takenya kan naga ajirtan segali Amerika seganta afan oromoti. yeroo hamma hanqinni zaayitii nyaataa Itoophiyaa keessatti yaaddoo guddaa ta'ee jira. Jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaasii rakkina kanaan miidhamaa jiru. Dhiyeenya kana akkaataa mootummaan zaayitii gatii salphaadhaan dhiyeessuu yaala irratti komii dhiyeessaniiru. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaasii gama isaatiin waan jedhu qaba. Gabaasa Addis Chokkolii Dirree Dhawaa irraa qindeesse Tuujuu Beetuu dhiyeessa.
Zayiti nyaataa gabaa irratti qarshii 650 hanga 1000 gurguramu abbaan liitira 5 bulchiinsa Dirree Dhawaa kaziiraatti kan argamu gabaa sanbataaf dilbataa irratti qarshii 450 dhiyeessuu saattaansee halkanii qabee namoonni bitachuuf toora dheeraa qabatanii argamu. Jiraattun magaalattii tokko akkas jedhu.
Guyyuunuma dhufna saftii alhaada guyyuunni dhufna arkanneen beeynu nu darbaniituma kamaallaqa qabuuf naggaadeefa kaartoona kannaniif kaartoona taqabbalan nuti nu didanii nama shanii fi jaha kana kannaniif nuti dhabneetuma gala. Hoggayyuu dhabnee qullaa galu jira mattaawaqaa nurraa guuree saftii akka dabaree ilaa ammaa mattaawaqaa dhabne salliixaas hin arkan. Haa akkami duuba. Seeraan hin bultuu biti mootummaan nu dirmadha miskiinni dhumu jira salliinni qallaalii daawu.
Harmooliin qaala'iinsi jireenyaa itti hammaateef zayita kana bitachuuf nurraa fagaata jedhan achuma bakka gurgurtaan itti geggeessamu buluu murteeffatan poolisiin garuu dhorkuu isaa dubbatu. Hanqinni jiraachuu isaarrayyuu haqaan dhiyaachuu dhabuu laalchisee komee dhiyeessanii jiru.
Haateen maan qabdi moosii darbee deemti. Talaagala jaarsaa koo talaagala jaarsaa jiru gootuun qabdu jireenyi qaala'aa sadaaba jiru xiqqaafi guddaan jiruun nama fudhaafi jira yoo jiruun nama sirna seeraa dhaabbatuun qabdu jaaran kirra hojjete kanarraa biyya mootummaan jirtoota biti seeraan bultee mootummaan nu haaraa qabu waan sanatti tarkaan firatee furmaata galaasuu qaba qabala qabala biyya qabala irra hiree namaaf uummataaf raabsuu qaba akka kana hin dandeenye masaayaa hunduu irraa uuru san hin dandeenye yoo kana qabala hin deemtuu hin jaan yaa san tibiraa laalaa. Ilmaan keenya nurraa beelaa nurraa deebatan biyya dhufnutti bishaan biraanuu naqanii qofa baasu naqanii ala tokko 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 ilmaan sanaan dhaabbatee jira namni itti tunnu kunneen hojjete.
Zayitii gabaa Dirree Dhawaaf dhiyaatu harka sadiirraa lamaan gaccabuu isaaf kunis hanqina jiruuf sababaa ta'u bulchiinsa Dirree Dhawaatti itti aanaatti gaafatamaan waajjira Industirii fi Investimentii obbo Abdii Muktar dubbataniiru.
Zayiti gaataa jiru naalbaas ahun yaallu hundisaa baagara akkafamu baalama akkafamu yaallu hundisaa yoosaawagaalu kazi gaataa jiru naalbaas indaagarmu Dirree Dhawaa yetaayaze kootaala naalbaas bifiis wasa wanti saxee nabbaru wada sirrii.
Zayita waliin wal qabatee haalli amma jiru sadarkaa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti beekamaadha. Akkuma kanaan kootaan Dirree Dhawaa fi qabamee jira. Kana dura kan kennamaa ture litira 600,500 ture. Amma garuu litira 200,024 qofatu dhufe. Kanammoo hawaasaaf dhiyeessuudhaa fi fedhii jiru waliin ennaa ilaalamu hanqinatu jira. Dhiyeessii fi fedhii jiru gidduu adda addummaa guddaatu jira. Kana furuudhaa fi abbootii qabeenyaa waliin dubbachuudhaan gatii salphaadhaan akka dhiyeessan gochuudhaaf hojjetamaa jira.
Fayyadamtoonni akka jedhanitti jiraattonni magaalattii bakka tokko zayita bitachuuf toora galuun ganda gandaan yoo dhiyaate rakkoo akkasii salphisuuf gargaara jechuun dubbataniiru.
Mootummaan naannoo Beenshaangul Gumuzii fi hanga'oonni dhaaba siyaasaa sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii yookiin guhuudeen araara buusuu isaanii beeksisaniiru. Naakoor Malkaa Amboo irraa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba itti aanee dhiyaata isinis itti dhiyaadha.
Hoogganaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenshaangul Gumuz obbo Mallasaa Bayyanaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti araarri kun kan raawwatame magaalaa Kaamaashii keessatti yommuu ta'u aangawoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidhattoota gidduutti jedhan araarri kan raawwatames haala duudhaaf aadaan naannichaa eeyyamuun jechuun dubbatan obbo Mallasaa. Gaaffichi gamuma aangawoota guudeeniin kan dhiyaate yommuu ta'u. Aangawootni guudeen kanaan dura hidhattoota bobbaasuun nagaa wareessuudhaan shakkamanii hidhaman durataa paartichaa obbo Giraan Guddataa fi itti aanaa isaanii obbo Darbuu Faranjii dabalatee akka gadhiisamaniif akkasumas akka hidhattoota waliin mari'atanii gara nagaatti dhufan mari'anne haaluma kanaan tattaaffii abbootii gadaa abbootii amantiif qaamolee hawaasaa kanneen biroon taasifameen. Bakka aangawootni mootummaaf geggeessitootni guudeenii fi hidhattootni isaanii hedduu argamanitti araarri bifa aadaa fi bidhuudhaan keenya eeyyamuun isanis dhiifama gaafatanii qalmi laga biratti raawwate akkasumas galma keessattis mari'atame araarri bu'ee jira. Kuni rakkoo fi ofumaan hiikkachuuf fakkeenyi isa guddaadha jennee amanna. Jechuun dubbatan durataan guudeen obbo Giraany Guddataa eenyatti hidhaa keessaa gadi lakkeeffamuu isaanii dubbatanii waan ijoo araarri kun ittiin raawwatameef jedhan akkasitti ibsu.
በሁለቱ ዞኖች እና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያለው ዞኖች
ሀሊ ነገኛ መተከሊፊ ካማሺ ወጎተ ሰደነፍረን ደርብቲ ሰቱሬ ረክሳቱሬ ረኮከናፈሞ ፍርማስኒ መሪመሌ ቀዌ ወለት ዱካስ ወከንታኒ መሪያኔ ኢለቶተሌ ነጋን ገራዋ ሳትዴብሱ ሃልድሬን ታይ ግግስቶተ ቡዴን መኔ አጅረን ሂክሲሱፊ ሞቱማው ጅመረቹን አከ raawwatamu kan taasifame asiis kan du'u gumuzi kan ajjeessituu gumuzu waan ta'eef wal ajjeessuun furmaata waan hin finneef nutis mana hidhaatii gadhiifamne kunoo akka aadaa keenyaatti mootummaa wajjin araara geggeessinee jirra jechuun dubbatan. Hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasan araarri uumamuun isaa nagaa waaraa fiduudhaaf ni fayyadaa erga jedhaniin booda godina Metakkalittis araarri adeemsifamutti fufaa jedhan. Godina Kaamaashiif Metakkal keessatti sochiiwwan hawaas-dinagdee addaan catanii turan akka itti fufanii fi namootni qe'ee ofiirraa buqqaasaman akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an gochuunis hojii itti fufuu jechuun dubbatu obbo Mallasan.
Erku kawarada bohala salam kasafana bohala.
Erga rari gue nega warwa argami buda manin bernota berbadan iddo tide bisun akka beratus ni mana berusaha tide biang gocun ujin jal kabami iti bufa amma ganil lek fawan jeruf ujilin bisoma kunna akka jal kabami fi buralim bisoma mencan akka ujataman gocunis akkasuma amma haalattiin hojiiwwan misoomaa kunneen hojjetamaniif deeggarsi argamu irratti hojiin odeeffannoo adda baasu hojjetamaa jira. Jechuun dubbatan durataan guhudeen obbo Giraany Guddataas gama isaaniitiin kana booda mootummaa fi hidhattoota isaanii jidduutti qawween hin dhukaasamu jechuun dubbatu.
አንደኛ ቅድሚያ መንገድ ተዘግተው የነበሩ መንገዶች
ሙርቶ ነው ሲሞቱማ ወጅን ረገኝ አከዳን ዲን በነሙፊ ለማፍ ኮንኩላታ ነከሶቸው ወሊን ሙርቴስ ሲነጀታ አራረ ከነቃም ሐዋሳ ገረገጀላ ጅሩ ቤክሱን አከሰገለን ቀወይን ደጋም ልጅ ሌጎቹ ወሊ ከሌጅራ አከነሞስኒ ቄዮፊ ራቡቃን ዴቨን ሌከሱማ ወሊ ከሌጅራ jechuun dubbatan araara uumame jedhame kan ilaalchisuudhaan jiraattota magaalaa Kaamaashii keessaa miira itti dhaga'ame gaafannee namootni muraasa akkas jechuun deebisan.
Waasii hun sanbataa ibbaalaallahu. Innaa yesalaamu huneetaa yesalaaman manannatannaa.
Ani waasii hun sanbataan jedhama nama faayidaa nagaa beekuu fi hiikkoo araara kanaa kennuun salphaanitti fakkaata. Erga araarri uumame booda nagaan Kaamaashii keessa jiru namatti tola. Hawaasnillee hojii isaa yaaddo tokko malee hojjetataa jira. Gara fuulduraattillee mootummaaf mormitootni guudeen jedhaman kunneen waliin hojjechuuf waliin mari'atanii jiru. Araara uumame kanattis gammachuun uummataa guddaadha.
ወይዘሮ ሀሊማ ታገይ ይባላለሁ። የእርቁን ሰላም ከዚህ በፊት የነበረውን የግጭት
መቃን እኮ ሀሊማ ታገይ ይጀጠማ አከ ጎድነ ካማሽት ወሊት ቡይንሰ ገመለማኒን ዳይመን ደርገጎታ ፋዶ ሊሄዱን ዱወኒ ጅሩ abbootiin gadaa abbootiin amantiif kanneen biroos araarri kun akka uumamu gochuu isaaniitiin obbolootni akka maaddii tokko irratti waliin nyaatan gochuu isaaniitiin galateeffamuu qabu. Araarris kun uumamusaatti hedduu gammadeera jechuun dubbatan. Mootummaan waggoota sadan darban keessatti haleellaa hidhattootni raawwataa turaniin lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi qabeenyi manca'u akkasumas immoo 1,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kanaafis sababaa ta'aniiru jechuun hidhattoota guhudeeniin himachaa ture jira. Durataan paartichaa himannaa mootummaatiin irratti dhiyaatu ni yaalu. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhibeen COVID-19 lubbuu namaa qofa irratti ittuu hin taane dinagdee irrattis dhiibbaa guddaa uumeera. Kanneen keessaa industiriin tuurizimii yookaan daawwannoo isa tokko. Rakkina kanaan kan miidhaman keessaa sochiin tuurizimii naannoo Oromiyaa kan eeramudha. Dhimma kanarratti Sahaay Daamxoo qaamolee dhimmichi ilaallatu irraa yada argamira tundau dani gabasa itano kopesi tejerti.
Nano oromia bake wanga umza hawa taturizimi taudanda an heddu hank abdula hata umali sadarka barbadamin mzome galida mikanara argamuka wuhin arganejechun biron adaf turizimi oromia ipsejra. Yerodi orana stambo sababu wira rakovir kurusa galifi rakona ginya walin ulkabate ya inzida watto tabiyyan alahir isirajechun iti anan hoggana biro adaf turizimi oromia fi hoggana ndami turizimi oromia. Romia obbo hunde kabbada ibsanijrum
jibena dunya kana rattinu ma jenneya ne during covid total industry tourism kana collapse akagoro gore jira sochina muta gutuman gutut karade da mutan din dange sejra agate mo covid din tiko gafa formata argacha do fufi ko kaptana do fumo akabiye kenya to gorta tiyo kan mo war waran nanno ka bat jelka we mo tiba mata sa den de tourism charatti fida be kamada akana no kenya ti sofra ni kana den to sababu sati swarani kumawaligana kabiyati kan kaba mejuru kunimo imeji biyarati di bama tasaran dekaba banon toko kana nolam tikot naga wartif sochin turizmi njirata ichumiti nyekun rako wangurukuta kabiyati pi sarakana no kenyatis bako toko dokorat rako naginya jurun walkabate imeji nano kenyatatika di ba kalati namisal kalati namisal kakakasi somashati njiru rako wangurukuta kanatika kan industry turizmi kana
industry tourismi maddegali akata uf bakewan ga umza hawata dawatto tata admisom sundir kama kan jiran obbo hundeen bakewan kanin qorachu fi beksisud analat tiye fanon itkenname misoma hin turrejran foldra industry tourismi kun sararkat barbada mun gaudaf hojin karabiro adaf tourismi oromia fi qamul dimmi ilalatun e galame jrajran hogana kun
kaveni tourismi attraction ida male destination ida undanto dogam sa tourismi ta undanto sanagonchu jimmi soma wajjechu tubaye morte sata do wana wada turizmi bayin akanaanno tikabnu relatively ga falalamu misomni sararka sa igaderat tikegge kamen jiru isakana motuman tiye fanno tikenne wagotan kurnani taru tikama biro kenya tinis kan karo foman destination wongo kutto tikdemishan misom so taf karo rekaba mejara
akanaanno oromiyat bakke wanto kotokot dankale jiran jechu danis obbo hundin kasani rom
bakke wan takon lagi nya jiran rati turistin socho da sarakata de meda wachu dafis ali jiru ulfata kana duganan mu alu intante coating garali tatikam nu kabenya wanguru kutta kabenya mama parki wanguru kutta tati walal da batati bakka jarani ti touristi inde min da wata amanta je kan kanu ragan acira du fuska na tawli relatively mo bakke wan kona ginya injere fita wata ma jara mu roti wanguru kutto kam mu kesa ti roti ni ti balita kasuma si mu roti ti baba bisofto na jarka be sentra rift bali kana da balati garri wan aga balit destination wan jaran bano sana ratra kona ginya basically kona minjuru nikon akasara kutta kotifikachoni ndandama hata utiru bakke wando kutoko kabinyo gurukutati kamnuti rakona genyatin turistina kagarasa takasochoni kagodu mojirai chuda kani wanchina uwalkabate projekti kuta kabiyati kama mekana tankura kamuta ina tani jira nisoching kuta mejira hata uti projekti nko lindabdo ni ammas raga kamnu rifano kamnu nis genyani sorta fawanjuru projekti chikun kara gari tein safisa gari na atakano kita majuru jira hata uti ya liwana kanatura nijuru
ya inza da watu ta kambiye kinsa bi alafo yesudaf akananno oromiyat hojilin jalkaw manisdirachu obbo hundeen ibsani jirum
kesatto oromiyan kan timbe kamtu conference tourism ida tourism biye kesatte dikabe kamtu conference tourism gafa jennu gidugalle oromiya kun kesatto nanno nadama guya guya dan waltajiwon burkuddo han tigatte famu tourism biye kesaka sochin gudani tigodu achi kanaala eventota kurgudda akabiyati barana kopesi ni swal kabate so chin tourism ina no kenya relatively akafoyo fi akabiyati contribution ni mata sa akakeno goda mejra kongudina tourism biye ke sati bu ane ni kabo ola na akuma wali gana tiga ojini tourism kun la cosa to kokanini barbadu na genya na genya mo akuma wali gana takabiyati image kabdo balle sa image na kabiyati kabdo balle na non to kokofti na ga na non la masati na ga yo te turistina kata barbada munin fajalani dubachun indandamu image wali galala la wante fechu kana ke satu ya isa turisti biyala ke satu di bama tasa dande ingabata ero kana kana mo fshini no ti tfaya da majuru ke satu turizmi biya ke sa babali su da wal kabate ayano ta kurkuta festivalo ta kurkuta akasan kabaje mangochu ke sat industry kana socho su da fi buwa kabaje ne yana
industry turizmi maddagali biyetti ta su da hojje ta majuru milke su da rakko na genya fi dame naf wantota danqata anirat tige fanno kennun dirqa majechudan obbo hundeen hubati saniru gabas sagale americative sahaydamto finfinera
Sagalen America sagantan afaan Oromo galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsuu kanarra asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse an Bafqaaduu Morodaa fi qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.